gas yaasa rigiti nyaata keessa dhaabbata irraan kutina abbatu erga baasee riyaala kananii qaba baraan uffata warkana dhugeefa jonqaarihee daraaraa dhiigaa matarra kutafeeroon tiffame maasa amaaraa mucha dadhaabaa gulooggala godaanna fedhe subiin ka'ee marrata caffatta uffatee handalitti dhala qubanyaa dhugeessu hodduu kee taphatapa rakkoota ayyaa'e bu'aa marrata waatulee yaade qanyii saggala elmama fedhe kanaan mororiya gos yaasa yaammuu mororiya akka gaalaa bicaa akka galaanaa iiba guyyi moggaa'i ataayi dhugee garboo kee durduura adamaleef garee ammoo siin kumsiisa bakka garaan kee yaada dhukaasaaf yoo taate feeroon dirqii baate